babe saka se womirira wa choro chanze ga kusonga asax chanze wilus madabs
si undi umwami loto iwe si undi umihambara I'm